Yo, hello. Yo, Ares. Hola. Sindo. Hivo hivo tu. Shatla ni shausio. Twende. Mdoto ni mfresh na tourist. Mdoto ni mfresh on tourist. Tulimitwestial chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes London metulis. Mdoto ni mfresh na tourist. Mzuri mduli wa game. Mdoto ni mfresh on tourist. Tulimitwestial chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes London metulis. Mdoto ni mfresh na tourist. Mzuri mduli wa game. Yo. Amedai ikifikangwari ati njipe shugli juu ataki chali. Jaban mamende ukundaoka Smith independent na liye na monchoka. Kwani kuna swali? Sijadhani. Mtoto ni mshifre tu warinyo. Jumini mana badman, I need me a bad girl. Doge ni kimbunga elinino. Hebu 66 tufungwe imvinyo. Alafu sao ya juu imi ni msani. Venyana liana nipenda sana. Niko tu baroda na kishash. Nilitumia headbrush. Nika get the headrush. Flash of the type, hilo munga mkuja bazi kufunza manigaz. Wakikwara kufunja na sikufuza maninja. Sakizwara kukuja kazi kupuza na inja. Nikigwari zikuchazi mkufuza majigaz. Kwa club tu wa super shika banjuka. Stoke through one duka, tunashida banduka. Pombe kisha buy through kwa super pizza maduka. Bile mahoke na nawiri, Jesus mzuka.
Go hard or go home, makondo josi watu kondon. Na twishi Sodom, on God that pendi kwa abnormal. Mambo ikenda combo straight up, angalia watu na chiliki now. Black yet I'm proud, wow, bow down, nastaki kuwa loud. Vile mambo wenda ulidhani ulianua Brenda, kumbe ni Brendan. Mtoto mkamba, yela, ilibidi ni mempia brown, as feel jealous. Culture shock, alchemist, Leila mble na megeuka. Plus I feel failures, na wanaume wanapenda kuteta teta. Off-white tunayanua offshore, na potion kidogo kwa mbosho. It's alright, tutaifanya roshio, kama leo jeme pita threshold. Drilla pia dealer, nimekamna vitu za kuheal the nation. Na misemo kushinda zile za leso.
Mdoto ni mfresh on tourist. Tulimitwestial chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes London metulis. Mdoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game. Mdoto ni mfresh on tourist. Tulimitwestial chemist. Kajanairo kwa janja kusiti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes London metulis. Mdoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game.
For real. Leo mini nacheza westi, huku islando jo washani jua. Super wa mutu ni besti, umeshindo na mbip, manzejo unatusumbua. Bora tusura ni sexy, wachana na haga butu tanunua. Anajua mini na jeshi, just in case motherfuckers wajaribu kuzua. Mtoto ni msafi mtali, usijifanye utaki msani. Msupa anapakia na dayani weke, ati sihitaji kazi. Akapea kila mutu wa rongrende, mamtasis cousins. In case ulidhani, hizi ni mambuembe wambie there's something charging. Yo, bado ni kongangari, bado misi chadari, kama kitu moto. Moto tunaongeza ya paraffin. Baby pussy yako imenijazi ya gallery. Nina beat maka na nipea salary. Mie my G's tukikuja ni mapararararada. Nichafu kila mahali ukikana mi. Doto wa mutu anani tadadi wa cardinal.
Doto ni fresh ni mtouris. Mamacita mwa. Extravagante Maria, she different sort of. Extravaganto. Five star hotel, she don't make decent orders. Decent orders. Only rock Louis V and my shit's imported. I hope a son is fighting it, but no complaints, I'm liking it. Me give her the kingdom, he piping it. The first time we met was in Alchemist. I dropped the bag, then she wine for me. But she no wine for no waste, man. Broke boy hate when I make it poor. Ask her if she had enough, but if yeah, then tell me. Me aqua me and girls and a kakalifa. Na kauna dig your story, na faka nisa. Yeah, napenda usherati sindio, mnapata picha. Anapenda mangwati, shots uzitaka sita. Mui mada na mada kika. Beat it up kama jab za konje. Open anga marap za isa. Perfect, kuna vibes o tuonge. Real rap, isi number tisa. Usiende uko ju talent onge. Wrong rende ina bump kwa speaker. OG, akunanga
kumbe. Mdoto ni mfresh on tourist. Tulimitwestial chemist. Kajanairo kwa janja kuseti wrong rende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes London metulis. Mdoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game.
Mdoto ni mfresh on tourist. Tulimitwestial chemist. Kajanairo kwa janja kuseti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes London metulis. Mdoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa game.